byanjye bikandemerera nateri intambwe sinishobora ni wowe wenyine wamfasha nubibya umva byabaye byinshi jya wibuka ko ari njye wagupfiriye
Shimo wa bami